Mungu amenipa hizi blessings. Michu nafanya hizi changes. I need the credits. Niko kitasi Jamaica. Naishi kibabe, don't play me. Utanipa kesi. Atoma niggas we go make ya. Wezu kankuta na resti. Man I be stepping. Came a long way, I was begging. Squeezy sifa ziko bank. I keep investing. Nafanya ngoma kali, sifanyi promotion. Hawa watoto wanambi chochote. Niko kitato ka enzi kakako na kula kwa mama. Na skosi matonge. Nishawambia siwezi kata tamaa wakabisha. Lewa na niomba chochote. Squeezy nkipita mitano na data. Mpaka watu wazima wananyosha vidole. Nishasota sana kipindi na tafta support. Nilikuwa na download instrumentals. Mama anasema michuso pambana. Ukitaka kusikika unahitaji connection. Metoka chini saivi naenda juu. Hii ni indicator kwa naenda commercial. Mefanya mauaji zaidi ya ngoma kumi. Polisi wamegoma kunipeleka central. Pindi naza games kwa na maisha. Demo kinambia noba voucher sezi tuma nite tighter. Abi nine game before the cybers. Nisha recording ngoma kama mia kalbe cheto kwenye cypher. Sifana ni nao mini icon. Mina toko swazi na ndomana dadako na nita fighters. Taki watu mingi kwenye cycle. I don't need new friends, I need the right one.
Now rhyme when you beat like this. I don't give a F for Jenny, my snitch, what this? Taka beef na sis, bona si tuko peace. Hapa tunakuletea umamba, ukileta ufisi. Now we're tight kwa vesi. Kila nikitema ziko heavy. Uspime wages zao ni jepesi. Rappers wanachana wako wengi. Ila vitu zangu expensive. This is inasema niko sexy. Kwa wanafiki niko aggressive. Then I feel blessed. Watu wameketi kwenye biti, mwana niko fiti. Cheki na vonata na viti. Rapa kijileda na thibiti. Haba paka liki, wendo ni mabapa na whisky. Tena niko physically fiti. Japo mini jiti, bado nakamata kijiti. Kama wana vocheki nime switchi, mendo mwenye kiti. Sema unachotaka rafiki, nachotaka utapata rafiki. Meda safa na zaka riziki. Ratha kaka nataka makiki. Na usombe kupango na sisi. Watu tumedata tumepote za pisi. Kila siku ni mwendo wa sembe na ngisi. Ucheze na sisi ni noma. Kau kumakini juu umesha ni soma.
Now rhyme when you beat like this. I don't give a F, watch any my snitch, what this? Taka beef na sis, bona si tuko peace. Hapa tunakuletea umamba, ukileta ufisi.